studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
ana hedi be studio tamani o do sa yo sakik modo usman diko halanto kabaruji gondi do di yodo mezod la presse la bamako salim jara wonani en to boggi jande to midioji nawga e jenay ngada le mata gol suudu kaso ansongo yo gouvernement kany e ministre mballundiri hen kabar wata ndu tenugol yimbe ana wanda le lamu kidal faysa janja dendangal gubbe aza wadde den ana gondi e daranade fa ndena woteyidi le bal mudum arme burkene du ana wonde ima dara nenna yo jeedin koobe chapane jeegon nanga d'accord de terroriste en kewdu du kelama le kerol heedi kerol burkina faso kanyu e mali yo di goni sembe kabaruji di men jogani an bismillah don e best studio tamani suudu kaso ansongo hurmitama nyalaade jabbiide de miliyoji noge jeena ngada le matagol muudum le ballondiral gouvernement mali kanyi e ministre laamibe ton e jama muudum fu njetti o do golle fasane kedena kanko mumini sendebu e mamadou samse
gilla hitande 2012 ciagal ko terroriste be nangi sahal leydi ndi suudu kaso ansongo muti non nawterede sabi terroriste be bonnindu denna mahugol ndudo suudu kaso wana fe mere wonande lamu kobe be kedena assane sidi mer ansongo
les populations sont
yibbe le kuyani dum sabe ansongo do idum holita wiide tamobe do yimbe gombe le gundam bondi nangete be uddete le nokku do be bawo yaltude kasse batte non nokku o wuri
be dare magul ndudo suudu kaso nokkuji didi wonande rewbe sukabe dun mahama der hen arum sadaji dina buri milioji noga e jena kada don Umar Ba horejo kabaru mahugul lo der ministre to ansongo to
la ministre
idunata le golleji minisma do saria e jogalal yimbele gobbe kasu idu hani faagude golleji gollobe suudu kasu le region gaaw sullani be birki yimbele gobbe e juude mabbe
to bangal lam kobbe magol ndudo suudu kasu lotto sababu kasu kobbe be keba dun nata buri fuf sukabe be
kala ko jiddon famitaade poode faydo be be amen de Facebook na Twitter on bay noddu dudu numero 75 94 11 11 na 75 84 12 12 fanda kon hakilaaji modon
kede tenugol himbe dartobe laamaade
do kabaruji studio tamani
hokkude kabaruji fa faame kaltidan faande wure
studio tamani faaboto golleji woteji
tenugol wotobe faanda laamaade ana wuli taw nenno dartobe heewbe an leppale leedi meden di fa njida e leedi an koobe andina dum be ndu ko anni gollude se kebi laamu o keddana Mamadou Sama Seku fa beedo de fam
kanko kandida muntakatal o e kanya yimbe le fedde mako ngadi kawrutal asore ko kucalatum e leengal do kawrutal wonko kanko kandida walde senid o bami adi gollande yiwere gede de fuf soni o latike president leedi ni hande woni ko kanko kandida Soumaila Cissé o yottike yelimane mahani hinnadi kawrtal mangal fade mako wattude to kayton do odoma wattu kikide tagal kay kanko kandida walde IRD o na hani yade to tumbudu tun jangu Mamadou Igor Jara kanko kandida ndatano hore mudun mo anditore mudun yo Mali an action na wonno e ima daraji to segutun kenyan e le kawrtal hakune mako e yimbele jinganobe mo o facintini be hejo golle mako lolido programme de societe e lewi mako golleji di hani fuf huncande hore ngoni habgol yugo yurgu e hinade hewto gol jam e denagu o bamedun adi mahugol fuudi doktoro kewdi dar gurede e bamdo e golle kanye beedande famu hakke ujnaaji sapoyo robbe lolirbe matron en alande woni ko kanko kananke mo manda mun timmi Ibrahim Bokar Keita o fudata ima daraj mako tiagal leydi o mo hani yaadi to kodi wartun e Gabon e kanye Congo Brazza
dendangal gube azawade de dun sema holliti ana hubinani rewnugol woteji nyande noge jena lewru juillet 2018 le lam kidal o sabede e wi mudu non denago ardi fa di kebalataade dun e wonde holliti dun sema holliti on tenugol wotabe ka janjali le lam kidal o kanko ilad ag mohammed kejada ala sema wonko sofodi e mohammed ag aleda kedana ko mumi sendebu faccitani
aujourd'hui l'un des
wakati joni kulle burdo funna fude so yawti kabaru lalingol woteji yo kabaru ndenagu mido mila wide sema ana darani do mi koliti dabare ndenagu nokume kalamu o jabe faabaade mi no dum lati fu dum hadata mi huntande hore kabaru ndenagu e bawde seeda ko jogi den biden gondi e fide dabareji yalla kandida en anambawa warden dartude yimbele bibbe gallure ndedum bawa wottude le jam e deere.
Secrétaire général de l'administration territoriale woni suudu mawdu lamor leedi meden don Martinino Kumpa do studio tamani dabar hono fu bamaka fa hono nyongitibe mali ngota be Burkina Faso be non belaka e odo golle ko kenna sarako e leedi do wote kanko Umar Agi Ibrahim o nyongitido le Burkina Faso wonko sefodi e Mumadou Sendebou keddena Mamadou Samsek
minen kay hebe amen naga Burkina ga fa do gonna do fay goto yottaki min wona politique koobe wona wobbe fay goto mabbe akle mudum wala e meda dum do no sullini sanne mi anda fa hande hol dabareji e piani min dan no darke honi min gana fe malinkobe sona dum min jidi jaati hinade kabar mudum ka min gala fe bawde yaade to malito hinade dido wudeji di bangi goto wayde denagu dan der Burkina ga bangi goto dum nono ko non to malito sona wayde denagu o to ne miden bawi non min kinnato kabar mudum
so min wonno kananke leydi ndi yo yewtere der e mudun no bibbe leydi mali fuf totta hala
yengil gol kawral deejere wartidigol denagu le sahal kanye wuddu leydi meden kanye e gondal jam woni ko jama hono bamako o ka jali le hakkile laaji mudun le nono ko bindat de ko be ndardi kala ndarto laamu o nan hewbe bi tagginam becce mu enfewde e tidalaji di leydi ndi jogi handen tedna kanko Mumadou Sendebou ko hebani le yila du Mamadou Samsek.
So mi wonno horejo laamu min dartano tafo andude ko woni le talkuru kawrangal sabe de bibbe leydi ndi hewbe anda ko dum wonani caggal mu be kalda e kawrado gotum do majju min kay mi huncanano hore kabarun denagu le sahal leydi ndi.
So mi wonno president leydi mali ndi e odo wattu o ko kinnotomi do kabarun denagu bangal dewral kala bibbe leydi mali kala dun do be tawa.
So mi wonno horejo laamu mi waddanno bawde an fu yalla talkuru kawrangal ana tabbe de leydi ndi kanyi jam e deere ana warta yalla bibbe leydi ndi ana ngura le ndenaagu
yedo kaddude kabar tenugol yimbe kedde hedal faande yewtere me ana yeso ana hitande nana hijande larme maledu yanti e do tuna terroriste be bete kenye le ladde soumini le cercle masina o le region segoutou e ko ministere soldatebe leydi medan ka andini soldats mali goto heddi ke hen goto du barmi le base o terroriste sappo go woni ko soldats mali be bari ana bado jiyadin koobe chapande jeego nangabe alarbaare jabbiende de le lugade ladde sahal Burkina Faso heedi kerol mudun e Mali larme Burkina Faso no andini odo kabaru e wi mudun du d'accord de terroriste kewde kakelam keddana ko Mumadou Sendebou hebani e
le communiqué mangal pade leydi Burkina holitama wiide e fuddore lewru juillet golleji uddugol e lugagol nokku tikitaade fuddi hakkune kerol leydi Burkina e leydi Mali kabaruji mangal pade en kolitiwide lugagol di latike sababu nabude ko yata e yimbe temedoro yeso sudu saria le di kabaruji holitama wiide dum d'accord terroriste en dum nati e juude lamu ka sorda sabbe taton armi le golleji e wi mangal pade leydi Burkina le lebbi cakkitidi yimbe le kewbe nabama yeso sudu saria bomboje dum bonama le golleji lugagol le regionaji sahal e funnange leydi ndi ka wonjate AFP holiti wide yimbe jetto sutabe Burkina ana faha e juude le leydi malindi
kabar ballon coupe d'Afrique des Nations U22 Mali ane ben le hitande 2019 le leydi Niger e glom Mali hawi Cameroun le nanu de mbaduji tati arande non mon fuyo mbadu goto tan nanuno
studio tamani yo fa ballamu leydi Suède Danemark Suisse et fête de l'aide Europe
sengarti e kabaruji region ngaji meden ke ben faami tan heedi tarkinta kono kateneji temede jetti di kewa dole ballira ujinaji jetti katene fu ngal do dokal non hoyfinan dongal kateneji di fu le ko kuraruji noti be ko yimbe tumbutu anandubi batte ko saatu fu yimbe yogabe pellata malfe yaade do le dehande ko rata fawarde e baraju e wi hore chondi zone de defense numero 5 o golle ana bonnita inde galdurnde nenno numero vert du noddeteedo mere mere ana wattu kala kando noddete nenno noddeteedo lu fa soldat se martine kumpa so hono majun filike wadde asardin du mahi suudu dogotoro kuccala to fa beedane yimbe ton cellal den miliyoji temdere e sapegu sefa ngada e maadi mudun du hurmitama aswere jabbinde yeso laamibe ton region o fawarde e laamibe leydi ndi do da kaddude di do kabaruji kedde hedal faande yewtere ma ana yeso yen tawde ko waraaji.